yande jeni tere min ta chapan tati studio kalangu habaru je fulfulde ko djagnalle mon to enda maradi ni hono jottol buru kandu ko nawi ama cede mudum beydoto duperde endang dundu kondani hono hawrinde wadobe duppeje fiobe dun ko wete boulangerie be enda kay won ko haldo en nana ko lati ko watti himbe chapan de jeego kay won ko dille wuro ten kasi bangu dundu gambata ala rafinde nago be ngari belle yara don en nana ko be jotti no mo ngomi jodori don enda yewtare men pinane studio kalangu haltana hala kulantareje ko tawa ko fili en laddeji dum wono ledde kanyu e faande kudi hawtade dabbaji ko wawi nawtorede har fili safariji meden safariji balebe kanyu e ko tuma ko be fu sumana amadu won ko janganto habaruji di enda ni e fulfulde yerno kaldina de ni e le ko ekibaruji du père ko sonte to enda maradi wi ama wittoto ciede mun ko wowno juude jangonde enda buudi chapantati e joy wono ko sonteno hande de warti buudi chapande nay dundu kondani himbe hono fande fiobe duppeji ben kay won ko hoji lawol majjunga alle be bi hono kambe do kondani be dawray do majjum yerno abbu asuman got e horejo hono fedde mabbe de holliri o wi dun do wadan be keba be ngada golle mabbe jaar dun yeso wakkati mohammed mamman landimo
l'augmentation des prix dagol cede du pe o wana hunde ko fuddi hande non jom en boulangerie niger faware jonno ken e bawde mudum na ko yotti to jonkay min bawta kadenda ma min mabbi boulangerie din ma cede beydama min kebano min burdir ko tawe boulangerie din e gollobe tokkitake gollude dum wadi ko sakuri chondi alkama chonne tenodo buudi ujinaji tati e keme jeegom hande wonana buudi ujinaji joyi e keme nay ndene chaka lebbi jeddi dum beydira do hewre pecce chapande jeegom dun sabi kono tilsu aminon lochol du pe ko sonneteno buudi chapande tati e joyi min gartira dum buudi lesoji didi e jiida nimbe no jidi wallude mum gam be pamani chadale demin tawa der mum amma wala fu ko sabi bini dum sahana walde hakunde lady risi e ukraine
an ukraine e risi
ko watta himbe chapande jeegon kay won ko dillo e wurmo wete ko kasi bangu dun wona to enda der leydi bani bangu be du konna dillo waynaani ciagal hono kabe ko wonno wadde to enna kanyo e kippi tande be ngari belle yara ko be ngari belle yar do du konna ni be ngardi e rewbe kanyo sukabe duudal mabbe du konna fu non ni yerno fa hande ni biteda bilal agatami goto e horebe tawabe le mabbe o holliri bandi biteda sayidi abdou winditam
ko min dogguno min turana fero leydi mali nokkure den don himbe amin tato kambara dabbaji amin jaba minon gondi sukabe e rewbe daray dey warde abala min dillana e koyde no wada kiloji chapande jeego o don min koji lore min gari belle yara minen chapande jeego o hejo no wodi himbe tato be janda no pukki no wodi do rewbe e sukabe e gala baabaade rewbe gere gorraabe mabbe kay no dilluno ngada dilludu fitina o ummi gere do gorraabe mabbe no mayunno to sadarma mawdo momin godi min galana der batamare polum diyan wala huune fu wala min anda fu to min paata batamare gomnati denno min fu min tawa der mayre
non ni sappo e tati lewru me wonno ko fahande horejo golleji CBLT ka wonno dental leede gollidoji e lakchad wadi jahangal to enan difa ko yeytondu konnan o yidi e soge tawa ton gondi no habo no habododu konnani e himbe boko haram dundu konnani kanko do o yeyto enda o yewdi e mabbe o wita kenani mamma nuhu o wi ko waddi mudon ni woni o yesoge di dum o halni maani Musa bandi mi tawa difa
zo ananan difa na zo ne
mi wari do enden difa gam fottude e sogeji meden tawadi do enden ni difa der chakan tararem har ko darta filla joddinde hakkilu fukkim golle mabbe de du ni fa handen yaadu yeso hebaka der majji fa ardibe amin ni nani beldum majji bi'i mi wara yettude sogeji di enden e sembin dinde di der golle majji kodi kaja wallirede fu ko watta golle de enden gasa sai dun durwa waddande be balla ka enden wala dum to dun durwidi pelle bombe de enden der leede duniyaru nyaloma goto jalorgal heba denne hana leedi meden der mun tannun durwididde he mabbe wonno ada wakkati sanne
ba namu kade ne yedade ba
nani government leedi Niger kanyo leedi France be adake be njoba fecco goro yaade himbe latibe hebi sadarmaaji to enden terra ko dum wanno ele leewru novembre no gamude jeddi ko jabbi dum enda dun du konna en pami du hono wakkati himbe murtino faddade hono fawarjon jahangal orgal sogeji leddi France kono wittoroto endan gaa ko jabbori terra don endan dun du konna ni be bi be joban hono fawarjon ni himbe lati be himbe mu en mayi ben endan be kokkandu konna nawni be du konna hono ciede nene ne kay dun du konna ni wonno ko be murtini sappo lewru men du endan e do miccintingol ni ko watto endan terra nyande mudum ko watto himbe tato won ko bara nonno du konna himbe sappo e jeddon lati be ngala sogeji won ko barmi jeddo sogeji du konna woni ko barmi ele habaruji dini faware jondu konda ni hono prefet mo departement kanche region mo zender non bitte do Moussa Dan Tani kanko du konda wadi hawrter gam batte hawrde hono jowrube horebe bangeje kanyo faware jondu konda ni hono himbe fu halobe nanene tawa der don endan gam batte albe kala e do fille ko darto hono ciottol nyamri ko wadna yaade dabbaji ko lati du konon der enda ni prefet o holli o wi no wodi ko wonno wade don ko haana kan wonno wi ama ne fu sodi sakuru se wana hokka kasena hembrer godon cede safare ko lati be bidu konna horejo sa rusi kaw jido hono durgol departement kan won ko haali dum o holli wi dum don du konna wana gonga Moussa Dan Tani nani ko haalani bandimi tawa tomita Abu Sarki wakati ko landimo
maharun wannan taro
dalila kauran amin gal e jowu robe e pelle dinganoje bibbe leydi gam min jeccu do chonnol dumo ko gomnati watti sotte der hoyirnan e leydi kanche e mata mai horejo sarusi fi durngol wi neddo fu jiddo soda hano sakuru dumo sayde sodi safare herme to hala kan don ka wala don gomnati yarana dumo kon gam walla himbe sakuru dumo fu sottata kena kena jitati dumo kawrote kondo kando ujinere ko wadi min gatti jowrobe hen kamben andi moy en ciotta gan hokka dabbaji mu en neddo fu andi hokki herme mu ko jomun jabowa cede mu
nonni far yoni joy lewru mendu endani wonno ko platform ka wonno fedde hawrde remobe durobe gollobe laddeji gam batti Allah be ngadi hawrini nyande mun be bi be ngadan jahal der red leedi gam be kokka habaruji himbe durwa darno ko e mu har fille ko darto hono hokkugol jawdi gam batte demal durgol yaha yeso der leedi ko intira malfare na wi e tarbacce dum waddini ko be ngadi jahal kero region leedi Niger fu be Kenya de be kawdo ko habaruji gam be kalonto on to be tawa ele fi on enda jibo banya kam wono horejo fawar jondu ko dan fedde te platform ni enda wakati mo be gasini hala ka enda o fille ne kemi dum woni ko be ngoni e be cigilo
in putti mi en kolla laabi tokketeedi gam mi en godi 16 ko be koojani mi neddo laati do wadi jande kawrul ceede umo don wadde deeji ko watta tawe ko gattuda fu tay de ron don ko hollata ni gattuda to de gattado tay a hollata lawol majjum kanjum min gonmi en domi o gayna den ko min putti amma min puddan wattuti komiteeji
gade majjum domi en gidi laamu wadda ballaka ko watta tay bank o latake bank kasudo wadam sembe himbe no kolo to gal laamu kam watta holare wada
ko buri hewde enen buri sembe majjum sai garata wakati en gaden cioro gada sai be to gari ardike en gam hokkube ko yeddi ka en kebata nokkuje dudde seni himbe mon gala der on gala der sawara on kaldataake on jamrataake e no kebirta goddum
nanni fawar joni hawrina gondu konna hawrama do fidru duggol e fawar joni manaji ko yoppete e kulantareje ni latide de bonna himbe ko yoppete nokkuje ko latide konna no bonna ono fa hande laddeje jaaye dun du wonnana e kerol hon himbe gollo mawbe do fi ko dart laddeje jaaye be region jetati be leydi Niger kay won ko wadi hawrinden endan hawrinden du konna ni wada to endan ni bernin konni dun wadi ko fadimita madame Bazé Hadizatu kam wonno fawar joni docteur kawjido fi ko darto fawar jondu ko nanni moƴƴintingol nokkude enda kanko non woni ko fawar joni filli noy wonno be ngaddi dum saabi ko be ngaddi hawrinde wakkati mo bandimi Asman Moussa Arzika landimo
la télé rentre daydol andal gal jewatana der fi labi hauta gollida ko min kawri min deki jungo do talkuru e fedde duniya hawjini e filla demal sigila golle projet leede ACP sigilaji golle non kawjidi fi ladde e jaaye sarusi hawjine fi ladde e jaaye e kebol jaaki yeso dumo tone deki jungo do talkuru e fedde leede duniya hawjine e fi demal portal galdo kan woni aranal kawrungal horebe gam eidan gobe andal horebe non tawabe der sarusuji kawjidi e filla ladde e jaaye e durwidol e tenera on lawol gollidol non ko hawjoto tuyniji bondi eno di durwi ditte gan himbe cieda e majji der cakantaraje leede de
jusqu'à l'élimination.
nonni faar jondu ko tani hono horebe hawjibe fi ko darto hono pirto balito endam magaria faande region mo zenderto enda noni be ngadi kambe ko tani hawtade e faar jondu ko tani hono fedde jondu do inde hono witende jirma den dori dum woni durwo kany e pirtol ko e tindi yaade e himbeje gam batte alle wada jonde lobbere dum wadi ko Yusuf Nuruddin goto e gonbe le horebe jirma enda o andini bandimin dum e wonno koro hawrtande be ngande enda
muna ala kombalata
min golana e sigilade durwo ngam hawtade e sarusi kawjido filla fijoji pirtol balli e sukabe umma tore kambe fedde hawjinde filla durwo der magaria to no kuje didi de kawriti siriyade durwo ngon minen dumiden don nangani be der durwo ngodo komin fuwada tana durwo be jeego den non be yaata fottoide hebe kebudo njama ko arano didabo dekotodo do mu e tatabo durwo ngondo min tana duna hautade finoji fina tawa kewdi misali tindinde nimbe no be mbawirta wattute dawre chaka bengu ko tawe be jarai safareji gom e fahanden no dewlube kesum bawi joddadade e konandi en
ngenta tatona watsakani maulata
nanna filla latul bal nami en jokka ginanna ni hande bal on kanko arto den noni hono fawarjo hakkude Côte d'Ivoire e Cameroun don wonno dare moy latto tatabo sabu hande de enda wonno ko be jewto moy latto arano e lay fawarjo hande bal ko wada do enda gallu nyemey dundu ko na wana hakkude Zamalek kany al-Ahli mo fawarjo ni leydi Misira noni nonno du ko na fawarjo du ko ne ande himbe wiide ke pelle sappo didi won ko fotti e majjum leydi Niger du fedde garde national tawama hen har fila latol bal du ko na ni hono timode fawarjo du ko na ni kon darto hono lato bal be yottaake dubi nogay ko wonno wade do enda ko indita il faut wa fedde be noni kandu ko nan timode ni du ko na watta ko ne Benin e Nigeria nonno fawarjo du ko na ni no tawadu ko na se jewama hano no dun don ni wadi tata nda misira dubinaaji didi eno gay etati yarno mbirun en har fila ko darto yewtere men pinna hande en kaltina hala nafakaaji ko wabi hebbede har fila safari bibbe adamaabe safari balebe kanyo fas safari tuba ko fu ko hette ledde e kudi kanyo e dabbaaji ladde dum wonno ko biete do fande ne bukara attari latir kanyo enan jo andal saneno no andina en do fi on endam nani yewter makko de waddu ko nani do fi kulantereje de enan nawtortede hakkude makko asmana china
au point de vue médecine traditionnelle
den dari har safare balebe safareji nawtortede di endam fu ka koli ledde na chebe na dadi majje kan wadirti degondu idun hawro dire kulle de endam fu de limtuden didi fajo majje den ko dum heba safare nyaw undu no holla ko tilayno sai to dum durwi ko watta si ledde meden de endam kebu gan lekki fu no wodi nyawgu sawra nyawgondu sai to si ledde dudde kawrama den ko safare nyawtigu maggu hebu degon hana ledde de endan tan dum hawru dirta no wodi dum ni fa handen ko itte terde dabaji beedi no wodi beedobe toke bolle e chondi ledde gam wadude kure hisinde dabaji mu endu nyawuji gon de rabbinol halani eden baawi wiude ko filti en dum fu dermu wala ko nawtortaake
tout est utile peut-être on ne sait pas l'utilité de ces espèces
fungoji et tebuli no wodi to hedani e filla safare meden
quand vous partez dans les pharmacies vous prenez n'importe
de nedo nati pharmacie ko tawa hen fu ko himbe garto cioda gan nyawtigu mu en ledde na he dabaji ittoa mojina safareji di enden gada himbe no tufe nano jara nyawtigu irgu hen non fu de loktorore non na nyawtigu wuro non safare balebe ledde e dabaji e ko nandi titta e mu en ni safareji di enden gonano itti
dum micro organismes qui sont utilisés
hande fungoje birdiji ladde di non jidi hantude noy nimbe kani wadde
imagine si
de wi ama si ledde fu na dabaji birdi ladde dermu en fodde chapande jetati yade hemre mu en no halka yade wala du no soero gada to nyande gon neddo nyawan dum heppa ko dum itta dum wada safare neddo nyawtu de loktorore non na de safare balebe wadanti de rabbinol halani eden kani tittin kinden ko watta si ledde e dabaji di enden ni tawadi za chakantaraje meden de enden to kalku gan nafude budal himbe meden be kejore jaha loktorore gan nyawtu
les pharmacies, en tout cas, de se procurer de ces médicaments.
Et donc, on va prendre le fulfil de l'ICM. Assalamu alaikum, mbalente jamwal.